inta badan goobaha cod bixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligi loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi Waqooyi Bari sida deegaanka Habsweyn ee Koonfurta Wajir iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dib u dhacooda gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dib u dhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo codaynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi gaar ahaan qayb ka mid ah deegaanka Kamakunji iskuulka New Bumwani Primary School waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaanka Kamakunji ee markale u cararaya kursigaasi doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyay tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qaarkood ayaa iyaguna V O A kala hadlay dareenkooda.
Waa dhow ayaad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad ee soo mara Tanya Sake. Waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Kumwani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada. Dadkuna si laxaadlo aad u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydii 3-aad. Dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta. Laakiin si tan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay. Wax dhibaato ah ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii saaki soo gashay si degdeg ah codkooda u keenay guryahoodii ku noqday. Taasi ma ogi gudaha nu socdaayo oo imika ogaanaya dhibaatooyinka jira. Laakiin se wax sidaasi u badan ama dib keenaya ma ah. Soomaalida si caadi ah aan caadi ahayn bay u soo baxeen waanay codkoodana way ridanayaan iminka isdii north iyo airbase oo ay aada ugu badan yihiin kumanaan baa soo baxday salaadii subaxdii bay soo baxeen aada baanan ugu faraxsanahay xamaasadda iyo qeyraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta ilaa 5 cod dadku way codayn karaan wixii hore waa inay soo baxaan oo hawshooda dhammaystaan wax dhibaato ah ma jirto wax mushkila ah ma jirto khilaaf wax isriixaya ma jiraan waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta wakaa
xasan maxamed shaahin
haye xasan waxaan rajaynayaa inaad soo codayso
waxaa odayaa doorashada si feelan socota meel baa in sheegada ma kan sugan yahay
haye adigana
adan abdullah odayni lankan kuriga asilahayna haseeni si feelan in ka dhamaatato hata hafadaana jeemnibada kurajaan insha Allah antiga dhamaad doorashadana
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii ay codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo uu mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay markale in ay markay codeeyaan ay guryahooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaasii natiijada ku sugaan 1701 ka mid ah 4883 goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaa iyo hadda guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa banaani uu tiriyay codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala Kenya waxaa xaq u leh in ay codeeyaan oo isu diiwaan geliyo doorashada in ka badan 9,16,600 oo kun oo codbixiye guddiga doorashada ee Kenya ee madaxa banaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay guddiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guul dareysatay ama shaqeyn weysay doorashadii 2013 taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi.